Yeah, ni Jonah. Come closer. I'm feeling so fresh. Ni kama ninakula PK. Baby girl, come close. It's a weekend. Usiniuliza nini mbaya mini wicked. Baby girl, come close to.
Kuna kitu mtane. Kuna kitu iko mtane. Kuna kitu mtane. Baby girl, come close mtane. Yeah.
Vitu vyote sawa, mini shapa gawa, umbo lako sawa, shingo ya upanga. Baby girl, I gotta hold you in my power. Ata unichoshe, nisi to retire. Fiti sura, class ya mula, jina huda, mi Jonah. I swear the baby got swag, I call a tiwa. Nishampata wangu God, hallelujah. African diva, Queen Kyliza. Akipiga picha, paparazzi queen. When she step on the sand, atingisha. Baby girl, come close you.
Kuna kitu mtane. Kuna kitu iko mtane. Kuna kitu mtane. Baby girl, come close mtane. Yeah.
Njaa zote kwisha, Mungu watimiza. Wenye waliringa, sasa pole iza. Tutembe pole pole kama twiga. Watu kule kwa macho karuninga. Baby girls unajua mimi nakupenda. Mimi sitokutenda. Popote tunapokwenda. Hey, hey. Baby girls unajua mimi nakupenda. Mimi sitokutenda. Popote tunapokwenda.
Kuna kitu mtane, kuna kitu iko mtane, kuna kitu mtane, baby girl come close mtane, yeah.
Ata wakutishe, baby ntakulinda, ata wakupige, sitorudi nyuma, baby you're my gift, milele daima, yeah, yeah, yeah. Ata wakutishe, baby ntakulinda. Ata wakupige, sitorudi nyuma. Baby, you're my gift, milele daima. Yeah, 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 yeah.
Kuna kitu mtane, kuna kitu iko mtane. Kuna kitu mtane, baby girl, come close mtane. Kuna kitu mtane, kuna kitu iko mtane.
Kuja tu mtani, tukile tukamiwa hivi. Ta enjoy.